that the Lord directs we'll just have a scripture reading from Isaiah chapter 6. Scripture reading come from Isaiah chapter 6 from verses 1 down to verse 13. Thereafter is when Brother Ken will have the time to preach. Isaiah chapter 6. This is one. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood the seraphims, each one had six wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. 3. And one cried unto another, and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then said I, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth, and said, Lo, this hath touched thy lips, and thy iniquity is taken away, and thy sin purged. 8. Also I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here I am, send me. And he said, Go and tell these people, Hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not. Make the heart of these people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed. Then said I, Lord, how long? And he answered, Until the cities be wasted without inhabitant, and the houses without man, and the land be utterly desolate. 12. And the Lord have removed men far away, and there be a great forsaking in the midst of the land. 13, the last verse. But yet in it shall be a tenth, and it shall return, and shall be eaten as a ten tree, and as an oak, whose substance is in them. When they cast their leaves, so the holy seed shall be the substance thereof. We'll sing the song number 73, Amazing Grace. Song number 73, Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound thou sayest, arrest right me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now
I am holy, equal His grace has borne me, saved thus far, and death wearied me more. When we there are the 1,000 years, Christ shining as the sun, we've no less day to see God's grace than when we face Him.
Yes, and it is only the grace that lead me home. It is only the grace that saved a wretched, blind, lost, only grace. And the scripture reading that comes from Isaiah chapter 6, we have seen that it is only when God touched the mouth of Isaiah, then when God said, "Whom shall I send?" Isaiah hears the word of the Lord. But before it, Isaiah would have not heard the voice of the Lord. Let me hand over this time and tell you, Brother Ken, so that we should start preaching. But before we go, let us pray. Our dear Heavenly Father, we thank you this morning in USA, but afternoon here in Malawi. Thank you because of this plan that, Lord, you have made it through this technology, but you have allowed it to reach the souls that, Lord, you purposed it before the foundation of the world. And it is because of this plan of making the technology, you have manages to give this plan to the people so that those you purpose to life should hear the message. Touch Brother Ken when he will be preaching to the brethren, to the saints. Uphold him with your grace so that your name might be blessed and be exalted as it is worth it. We worship you and we bless your name. It is in the name of Jesus Christ and Him crucified that we worship and exalt you. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.
Now it's your time, Brother Ken. Take the microphone.
Thank you very much. Let's take our Bibles and look together in Psalm 18. And I want to emphasize particularly verse 46 of this psalm and speak with you about the rock of salvation. There are many people that when you tell them that you're going to be preaching from the Old Testament, they think, well, we're going to hear a message then about the law or about morals. That's because they are yet untaught as to the true message of Scripture, both Old and New Testament, which is Christ and Him crucified.
Kubaru, chifwa chibangano chonse chakare ndiye tsopano chimalankhula za Yesu Khristu wopachikidwa.
And secondly, many times when we tell people to turn to the Psalms, like we're going to do here in Psalm 18, they assume that this is going to be something we read to learn about David and about his struggles and try to draw lessons for ourselves and our practical lives.
Anthu ambiri ukangoda kuti tidzagulani buku la Masalimo 18 kana buku la Masalimo amaganiza kuti ndemufuna tiphudzeza moyo wa Davide zimene adalimbana nazo Davide komanso tiphudzepo za mkhalidwe wa anthu mene tiyenekera kumakhalira bwino wina ndi mzake ndi mmene anthu amaganizira akamaliyangʼana buku la Masalimo.
Just like this particular verse 46 of Psalm 18 where it says the Lord liveth and blessed be my rock, and let the God of my salvation be exalted.
Mwachitsanzo tikamaerenga Masalimo 18:46 akuti Yehova ngwe moyo ndipo lidalitsike thanthwe langa nakwezeke Mulungu wa chipulumutso changa.
Now I'm sure that was true for David, and certainly by the Spirit of God, he looked to Christ as being his rock and Christ as being his salvation.
Ndizoonadi bukuli lidalembedwa ndi Davide mmene amamuona Yesu Khristu monga thanthwe lake komanso mmene amamuonera Yesu Khristu monga chipulumutso chake.
But if we're to truly understand this scripture and any scripture, whether Old and New Testament, we must be given eyes to see how it all pertains to the Lord Jesus Christ. Even though David was writing from his experience about the troubles and the enemies that he faced, yet what we have here is prophetic of the sufferings of our Lord Jesus Christ and what he endured as a man and the substitute of those sinners that the Father gave him, for whom he came to give his life.
Amalemba mofanana ndi nyengo zimene amadutsamo iyeyo koma Mulungu adamugwiritsira ntchito kuti ukhale uneneri onenera zimene Yesu Khristu adza kumanenazo mthupi chifukwa cha anthu ake osankhidwa ndi chivuto chonse chimene adza kwaniritsire anthu ake osankhidwa kuti osankhidwawo apulumuke.
The reason I know that these psalms that we read, although written by David, yet Christ and His Spirit are the author of these words. When Christ was raised from the grave and He met those two disciples on the road to Emmaus, their eyes were holden, they were blinded, so that they could not recognize him. But down in verse 25 and 26, we read where the Lord chastised them in saying, O fools and slow of hearts to believe, notice, all that the prophets have spoken.
Komanso adawamasulira kuwaphunzitsa nalalikira zinthu zonse kuyambira mabuku aneneri ndi masalimo kufotokozera za iye.
Now David was a king, but in Acts 2, Peter described him as God's prophet as well. The things that he wrote and sang as the psalmist of Israel, he did as a prophet unto the Lord.
David adali mfumu, koma mbuku la machitidwe, machitidwe chapter 2, lima muonetsera David monga mneneri, amene adala mfula za mtsogolo, kulankulira za Yesu Kristo.
And so he says in verse 26 to them in Luke 24, ought not Christ to have suffered these things and enter into his glory?
Ndipo adawalankhula kumachiridwa ku Luka chapter 24 oyo makamaka ndi meke ya 26 imera kuti kodi sayenera Kristu kumva zowawa izi ndi kulowa ulemerero wake.
And then look at verse 27, beginning at Moses, that would be Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. But notice, and all the prophets, that's how all the rest of the Old Testament is summed up, he expounded unto them in all the scriptures, notice, the things concerning himself.
Ndipo anayamba kwa Mose kutandaukira adawalalikira za Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, ngakhale Deuteronomy, anamaliza kumene kwako ndi kwa aneneri onse, ndikuti mabuku onse anenera china Yesaya kakulindani kuli Ezekiel, Yeremia, onse adawalalikira za anthu amene wowo nawo atanthauzira iwo malemba onse zinthu za iye yekha. Kutandaukira kuti zonse zimene adaziwerenga mbukulu lomvate paliponse amaonapo Yesu Kristu, ndipo adawatanthauzira za iye kuti ndimayankhula za iye Yesu.
So here in this one verse now we have the key to not only reading the scriptures but preaching them.
Ndichikuona ndime iyi une kuti sura mango walalikira uwerengera mawu wawerengera mawu ayi koma mawalalikiranso.
So when we come back here to Psalm 18 and we read here in verse 46, I would like us to see this in the way that the Spirit of Christ directed David to write it, and that is, these would be the words of our Lord Jesus Christ in his suffering and in the flesh as he addressed his Father.
Kuti zonse zimene zidalembedwa pamenepo, manzuzo zopweteka ndi zowawa zonse zimene zidalankhulidwa pamenepo, zimalankhula za Yesu Khristu ndi chivuto chonse chimene ataka kumali nacho kukumanira chifukwa cha anthu osankhidwa kuti akawapulumutse.
So our Lord Jesus, here in Psalm 18 and verse 46, when he says the Lord liveth, he's addressing his Father and knowing that even as a man in the flesh, his Father, by his Spirit, dwelt in him bodily, and that everything he did was unto him the Lord.
Kuti ndi wamoyo komanso amalalikira kwa anthu kuti ngati iwowo ali ake a Mulungu Atate wawo Mulunguyo ndi wamoyo kuona kuti chifukwa cha moyo umene uli ndi Atate wawo amene ndi Mulungu wawo amapangitsanso iwowo matupi awo kukhala moyo ndi amafotokozera kufotokozera poyera mtundu wa Atate amene tikumtumikira uli ndi wamoyo.
Now we know Christ is our rock as our mediator, but God the Father was Christ's rock as a man who came to fulfill his law and justice.
Yesu chimene amafuna kuwafotokozera kuti ngati mumakhulupirira ine mmenene kuti ndikhale wamoyo umoyo wangu umene ndimalankhulira kwa inuwo ndimautenga kwa Atate wanga amene ndiye wamoyo weniweni.
That says here, and let the God of my salvation be exalted. Some might say, well, if Christ is God, or since Christ is God, why would he address his Father as God? Well, he did so as a man coming in the flesh to work out that salvation. He is confessing here, or expressing, that it is to that God that he looks, his Father, even for his salvation. In other words, that through his death he would be delivered and exalted.
Yeyo mkumari mulungu wa mkumari kuti mulungu ndiye chipulumutso changa ndiye kuti zikuonekera kuti Yesu amafotokozera za iyeyo monga munthu kumuona mulungu monga wamoyo koma tucheni chiyeni nchakuti pamene iyeyo amanena kuti mulungu wanga wamoyo choyamba amafotokozera amene Atate alili kumwamba chachiwiri amafotokozera za chimene iye adabwerera monga munthu mthupi kuti ine ndabwera monga munthu mthupi kuti ndikagwira ntchito ya chipulumutso chonse imene ndi ntchito ya mulungu wamoyo kotero kuti chimene mchifukwa amanena kuti vesa akwezeke nakwezeke mulungu wa chipulumutso changa amafuna kufotokozera kuti mulungu namene adandituma ineyo ndipo tsiku limene adakwezeke ndi tsiku limene ine ndi imfe ndi amalankhula za imfa yake mchifukwa kwa yohane kuti amanena kuti yafika nthawi kulemekezani mwana wanu kuti mwana wanu akulemekezeni nthawi ya kufa kwake ndipo amati nakwezeke ndipo amatanthauza kuti mulungu wa moyoyo namene adandituma ineyo kuti ndikafe ntakafa nkapulumutse anthu ake kumachimo wake.
Yes, as the children of God, by the Spirit of God, we can read this scripture and see how it pertains to Christ for us. He certainly is the Lord that lives. He ever lives to intercede on behalf of that people that the Father gave him. And yes, he is that blessed rock of salvation for those for whom he paid the debt.
Zona zaleza kuti yeye ndiye chipulumutso chanthu okhawo amene Mulungu adawapereka kwa iyeyo kuti awafere kulipira mtengo wake wa tchimo lawo.
But what we need to understand is that in order for him to be that for us, it was necessary that he himself satisfy his Father on behalf of those sinners that the Father gave him as a man. So when we read this scripture, we have a view here of what our Lord Jesus Christ would have prayed unto his Father as a man, as the mediator.
Ndero tikamaona malemba tikuona zina mwa zinthu zimene Yesu adayenekera kuti apemphe kwa Atate wake monga mkhala pakati monga nkhozwe yotiimira kuti tipulumuke
He was blessing the Father as his rock, himself. He was crying unto his Father as a man and the mediator to be his salvation. In other words, that when the work was finished, that God the Father would be satisfied with that work and therefore deliver him from the death that he was to suffer. So even as David was writing this out of his experience of how God had delivered him from the hand of his enemies, in reality, the Spirit of God was causing him to express the very prayers of the Lord Jesus Christ that he, as a man, when he came, would cry and pray unto his Father.
You know, pamene Yesu pamene David amalemba kukwili kulemba zinthu zimene amazidziwa ndi kudutsamo munyengo zowawa ndi chigonjetso chonse imene adakumana nacho. Ambuye adamtsogolera David kuti alalikile aneneleza kutsogolo zimene Yesu adakakumane nazo monga munthu mthupi lake kukakumanirana nazo chifukwa cha anthu ochimwa osankhidwa kuti anthuwo apulumutsidwe ku machimo awo.
That's why when you go back to other parts of this chapter, Psalm 18, you see how it fits our Lord Jesus Christ. For example, when it says there in verse 13, the Lord also thundered in the heavens, and the highest gave his voice, hailstones and coals of fire. It's describing the wrath of God that the Lord Jesus Christ would have had to endure on behalf of the sinners that he came to save.
Anamvetsa liwu lache matalala ndi makwala a moto. Verse imeneyi imatanthauza kuti Mulungu ukali wake wonse adzawuchitira mthupi lake la Yesu Khristu. Ndiye kufotokozera za ukali ndi zowawa zoopsa zimene Yesu Khristu adzakumana nazo mthupi zompangira Mulungu chifukwa cha anthu ochimwa osankhidwa amene ali madziko lapansi kuti apulumuke.
When in verse 15 David describes God's work there of wrath as channels of waters that were seen, and the foundations of the earth were discovered at thy rebuke, O Lord, at the blast of the breath of thy nostrils. It's given us a picture of what the Lord Jesus Christ had to endure, not for any sin in himself, but for the sin of the people that he came to represent.
Amen. Verse 15, ikuti ndipo zidaoneka zoyenda mu madzi nafukuka maziko a dziko lapansi mwakudzudzula kwanu Yehova mwampumo wa mpweya wa mphuno mwanu. Izizi amalankhula za zimene Yesu Khristu akakumane nazo monga munthu kuti Mulungu adzafukula ndi mpweya wa mphuno mwake adzazunza Yesu Khristu chifukwa cha anthu ochimwa koma osankhidwa.
And then in Psalm 18 verse 16 it speaks of how God delivered him from that death. He sent from above. He took me. He drew me out of many waters. Think of Jonah being delivered out of the belly of the fish. He, even as the scriptures say that Jonah spent 3 days and three nights in the belly of the fish, and then God brought him forth. Here it's a picture of Christ, who having spent 3 days and three nights in the grave, God delivered him, brought him forth.
Amen. Verse 16. Auri anatuma kuchokera mwamba anandidenga. Auri tauzosa Yesu Kristu kurata mtumo kuchokera mwamba kumpoleza udziko lapasi kumtenga kumfilisa udziko lapasi. Anandi kuvula madzambiri. Auri tauzosa kuti akulankhula Zayona nderada khalira pakati pamadzi ali mimba masomba masiku atatu sana ndi usiku. Kuliwo tsiku lachitatu sombe ndakamla mvula kumtunda ndiyeno adali mkati mwamadzi ndiyona amene adali mkati mwamadzi ali mimba mwasomba masiku atatu zimenezi zimalankhula za Yesu Khristu kuti adzakhala mu mtima wa dziko adzakhala adafa ndi kukhala mkati mwa imfa masiku atatu sana ndi usiku adzavulidwa kutuluka kubwalo.
Now it says there in verse 17, he delivered me from my strong enemy. We know that Christ had many enemies, but it's all summed up here under one enemy.
Verse 17, akuti anandipulumutsa ine kwa mdani wanga wa mphamvu. Mukumadziwa Yesu Khristu adali ndadani ake ambiri, koma padali mdani mmodzi amene amapangitsa ena kukhala adani ake a Yesu Khristu. Ndi Mulungu akuti iye amene kuti adapulumutsidwa Yesu kwa mdani wake, adapulumutsa ku mdani wa mphamvu amene amalimbana ndi Yesu.
He says, and from them which hated me, for they were too strong for me. In other words, Christ in the flesh submitted, just like Peter preached, he said that it was determined by God in his eternal counsel, yet was delivered into the hands of wicked men to crucify and slay him.
Akuti anandiposa mphamvu amalankhula za Yesu Khristu ali mthupi monga Petro muja adalalikira ku machitidwe chapter 2 verse 23 yona kuti iyeyo adapachikidwa ndi uphungu oyikidwiratu ndi Mulungu ndipo adampereka mʼmanja mwa anthu ochimwa oseruzika kuti amuphe. Ndi Yesu mthupi adakumana ndi chivuto, adatsutsidwa, adasautsidwa monga munthu kukonzekera ku dziko la uzimu kuti akakwanitse chipechi cha kuzimu. Ndiye kuthupa adaperekedwa kwa adani amene adali womuposa chifukwa adamvera chizuzulo ndi chizuzo chonse chimene anthu adamnenera ndi kumuchitira.
Now here again is where we need the Spirit of God to be our teacher, because we might read that and say, aha, yes, that was those religious Jews, that was Herod and Pilate, they took and they crucified and they slew him. But wait a minute. All of this that Christ endured was on behalf of the sin of that people that God purposed to save. So when I read this, I've got to say, I was that strong enemy. I was that one that hated him. And it was because of my sin that he suffered and died.
Amen. Mulungu anafunika atithandize atichitire chifundo kutiphunzitsa kuti tiwaone malemba monga mmene alili. Chifukwa anthu ambiri akamanena kuti Yesu Khristu adaperekedwa kwa anthu ochimwa ndi kumupha Mariehe aulankhula tu za Ayuda na Farisi na amene adapha Yesu Khristu ndikuti ine ndinali woyera, ine ndine wabwino. Koma tu chipeni chedi chimene tiyenekera kudziwa, chifukwa chachikulu chimene Yesu adakumanirana ndi zonse zonse mchifukwa cha munthu ochimwa wosankhidwa. Now, chifukwa cha tchimo la munthu wochimwa wosankhidwa, ndikuti munthu uyo wochimwa wosankhidwayo, awo adali wongomuyimira kuti amuphere popeza iye ali kutali asanabadwe. Ndiye unenekera kuzindikira kuti ineyo ndidawatuma Ayuda kuti andiphere Yesu chifukwa cha machimo anga amene ndidachita amene Yesu adandifera nawo.
That's what the writer to the Hebrews declared in Hebrews chapter 2. And you can see in verse 13, the words of Christ, where he said to his Father, again, I will put my trust in him. In other words, it took Christ trusting God, his Father, as his rock and as his salvation through that work of salvation on behalf of his people. And he said, behold, I and the children which God hath given me. That's why he went through what he did, was because of those children, those sinners, that God had chosen from before the foundation of the world and given to his son. But it was necessary that he work out this salvation in their place.
Amen. Mugaona mene Yesu Kristu adachira mkulira ichi monga chipulumutso ndi chirothozo cha munthu wochimwa osankhidwa. Verse 13 nakuti ndiponso ndimtama iye kulenda kuti ndimulemekeza Mulungu, ndilemekeza Mulungu chifukwa ndiye chipulumutso changa komanso ndiye thanthwe langa. Ndiponso taonani ine ndi ana amene Mulungu anandipatsa, kulenda kuti iyeyo akutama Mulungu chifukwa cha anthu amene adaperekedwa kwa iyeyo kuti awafere awachitire ntchito yonse yowapulumutsa. Ndiye chifukwa ichi chimene chocho adamtama Ambuye, adamtama iye. Kumtama iye, Yesu adamutama pamene amafa. Kufa kwake kwa Yesu Khristu kunali kulemekeza Mulungu chifukwa cha anthu ochimwa osankhidwa amene adawabwerera kuti awapulumutse.
Now, how is it that any of us became sinners? Well, we know that Satan tempted Adam and Eve, and they fell. And so behind this sin still is Satan himself. So you talk about the enemy that our Lord, that strong enemy that he endured, here was Satan himself tempting our Lord and seeking to cause him to fall, even as he did the first Adam, but he could not.
Mwinafuso kuzo kanda kuti ine ndine chimwa mwanji. Tine chimwa uchokera pa chiyambi mwa Adamu ndi Hava. Chifaife lidayikidwa mthupi la Adamu ndi Hava. Kodi kuti Satana amene adabweretsa uchimwa mwa Adamu ndi Hava adatsutsa mbewu yonse imene idali mthupi la Adamu kuti ikhale yochimwa. Ndi chifukwa chake mdani wake wamkulu wa Yesu Khristu adali Satana amene adachimwitsa mbewu imene idali mthupi la Adamu. Yadabwera kukatimbana ndi mbewu imeneyo ndi imene idazunza kwambiri Yesu mpaka nokafa mamtanda kuti awombole wochimwa koma osankhidwa.
That's why we read there in verse 14 of Hebrews 2, for as much then as the children, talking about those that God counted as children by his electing grace, are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, notice, that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil.
Ndifake ndima ya 14 ya Heberi mtu wa chiwiriwo ikuti popeza tsono ana ndiwo amwazi ndi nyama kutanthauza kuti anthu ali mthupi la nyama ili. Iyeyonso momwemo adalawa nawo makhalidwe omwewo kuti mwaifa akamuononge iye amene anali nayo mphamvu ya imfa ndiye mdyerekezi.
Now Satan, if we had to take him on, he would be too strong an enemy for us. But it's our Lord Jesus that took him on, looking to his Father to deliver him from that strong enemy once he had completed the work. He's speaking there of being raised from the dead.
Abale inu, chimene ndinga kuzindikira ndichi. Ngati tidakatifeyo time ndi Satana njerekeze sindikanalimba yaye. Ndipo sindikanakwanitsa kumugonjetsa. Koma Mulungu poona kufoka kwathu ndi kulephera kwathu, adamtumiza Yesu kuti alimbane ndi Satana mʼmalo mwa ine, mʼmalo mwa ifeyo. Ndicho ndingachoti akamgonjetse, chifukwa cha Yesu Khristu analipira mtengo wake wonse mpaka na pamapeto. Pamene Yesu amauka kwa kufa, inuyo ndi ine tidagonjetsana wo Satana. Satana ndi mdani wamkulu amene sindikathe kumgonjetsa, atatigonjetsera ndi Yesu.
Now here's the glorious good news, that even as the Father was satisfied with the work of the Son and delivered him from death, in Hebrews 2:15, notice, at the same time, that is the deliverance of those for whom he died, and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage.
Amen. Koma tu pamene pali chitonthozo, mpakuti popeza Satana ndiye mdani wamkulu amene ife yesu vika mgonjeze yesu adalimbana na yekufa kwa mgonjeza kwa unani ndima yake ya 15 au ya heberi mudu wa chiwiri yo naga masule iwo onse amene umasula antuosa nkidu wawo chifukwa chakuwa infa moyo wawo onse adamangidu ugavolo.
Now, even more amazing here, it says in verse 16, for verily he took not on him the nature of angels. There are angels that he passed by, and never ever was there redemption ordained for fallen angels. That's it. He took on him the seed of Abraham. It's not talking about the physical seed, but all those that God has chosen in Christ from before the foundation of the world, they are the seed of Abraham because Christ is that seed that God promised Abraham. And so those are his seed in Christ.
Ndiyeno, agamanina kuti, alandila mbeu ya Abrahamu. Agamanina kuladila mbeu ya Abrahamu. Saa kulankula zana Abrahamu ntubi. Kuma kulankula zana Abrahamu mtiko la uzimu, munga ntuko sankidwa. Chifuwa na Yesu, Yesu, ni mbeu ya Abrahamu. Chifuwa mungwadala na mulonjeza Abrahamu, kuruta kala ndimana. Mwaname na mulonjeza yu, adali Yesu. Nge Yesu adekwelo kwa kumutza mbeu zizake, mbeu ya Isake, imene senali mwa Abrahamu, imene na tuwa sankidwa, vauka vauka, aminada wa sanka murugu.
So the question is asked, why was it necessary for Christ, being God from eternity, to take on flesh and come and live and dwell among fallen sinners?
Kwa mfuso la kuti, nijifuwa shiani murugu,
so why was it necessary that Christ should come and live among fallen sinners? It certainly wasn't to try to save everybody like you hear preachers saying today. Hebrews 2:17 says, wherefore in all things it behooved him to be made like unto, notice, his brethren. It was for these that the Father had given him, those that he calls his children, there in verse 13, that he came.
Abale wake ukawo na amene adafanizidwa na osata anthu onse ayi kuti akadzakhala mkulu wa nsembe wachifundo wokhulupirika mzinthu za kwa Mulungu kuti apereke dipo la zoyipa za anthu kuti amuyenera chifukwa ndi maka 13 ija imene kuti ndi mtama iye chifukwa cha anthu amene atandipatsa.
And notice that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God to make reconciliation for the sins of the people.
Muyangane fundo yona kuti kurakhale wachifundo ndi wokhulupirika mzinthu za kwa Mulungu kurapeleke dipo la zoyipa za anthu. Muyangane titsepa menepo.
And then in verse 18, for in that he himself hath suffered, being tempted, being tried, notice, he is able to succor, to help them that are tempted.
Amen. chifake ndimaka 18 kuti pakuti popeza anamva zowawa poyesedwa yekha akhoza kuthandiza iwo amene ayesedwa.
That's why back here in Psalm 18, everything we're reading shows how he is that merciful and faithful high priest in what he endured. Yes, David writing from his own experience, but it was a type and picture of the sufferings of our Lord Jesus Christ.
Kodwa kuti chimene David amalemba kuzinthu zimene adaziona ndi kukhalamo mnyengo zake chinali chithunzithunzi za zimene Yesu atadzakwaniritse mthupi kukwaniritsira iwo osankhidwa.
So when it says in Psalm 18:17 that they were too strong for me, it's only in this sense that he willingly submitted himself to be delivered into the hands of those wicked men for a time, that he might be crucified and slain as the Lamb of God. That's it.
Ndifake mukabwelera ku ndimaka 17 ya masalimo 18 mukaona kuti anandipulumutsa ine kwa mdani wanga wamphamvu ndikwawo ndida ine pakuti anandiposa ine kutandauza kuti adamupulumutsa akamati anandipulumutsa ine kwa mdani kutosa kuti adai pa nthawi yoyikika Yesu pamene amafa pa mtanda ndipo idali nthawi ya chipulumutso chanthu ochimo osankhidwa ndipo pamene adapulumutsa Yesu Khristu kumsankha wa uchimo umene Yesu adaulipira pa mtanda.
Yes, as far as we're concerned as sinners, that enemy is too strong for us. We can't even begin to answer to the law of God for our sin. We stand condemned.
Zona zake zakuti chimo ndi lamphamvu, chimo ndi lalikulu. Ndipo mdani wathu ndi sakanjelekezi. Sitingakwanitse kumuyankha ngakhale liwu limodzi. Angakhaleso mkwiyo wa Mulungu ife sitingakwanitse kuyankha. Kodwa kuti ngati Mulungu sangatichitire chifundo ndife wotsutsidwa, wochimwa, wokanidwa ndi wolephera basi.
The only reason why Christ suffered and died was not because the enemy was too strong for him, but he submitted himself to the curse of the sin that his people deserved and submitted to it willingly, looking to his Father.
Chifukwa cha iwo osankhidwa ndi kuti pamene chifundo chonse chimene adamana nacho mthupi amayang'ana Mulungu ndi chimene Mulungu adamtuma kuti akukwaniritse chimene chi chifundo chake kuti akakwanitse kupulumutsa iwo osankhidwa koma ochimwa.
And verse 18 puts a time frame on it. It says, they prevented me in the day of my calamity. It's like when they came to arrest Christ in the garden, he said, now is your hour. In other words, it was for that time that they were enabled to take him and to crucify and slay him, but for a time. But read on there in Psalm 18:18, it says, but the Lord was my stay. In other words, the Father never took his hand off of his Son. It says in verse 19, he, that is the Father, brought me forth also into a large place. It's talking about his resurrection and ascension. He, the Father, delivered me, notice, because he delighted in me. He was satisfied with his work.
Tore ndibaga 19 akuti anandituru chanso andifikitse mota kasuka anandirandisa pokuti anakondwera ndi ine kurenda kuti zonse akamaliza wafa wauka ndikupita kumwamba pamenepo mpamene Mulungu adakondwera kuti mwana wake wakwanisa chifuniro chake chonse.
You say, again, well, how do we know this is speaking of Christ? Well, look at verse 20. This certainly didn't pertain to David when he said, the Lord rewarded me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands hath he recompensed me. David couldn't say that.
Exactly. Anandibwezera monga mwachilungamo changa kuti ndozo muchilungamo chonse chimene Yesu adali nacho ndi mmene Mulungu adaperekera David saka dalankhula zoti iye uchadali mchilungamo adaphako munthu adalanda kwa mkazi wamwini ndi iye adalibe chilungamo chimodzi chomwe chimene akhoza uyima nacho uyuyutu adali Yesu amene amalankhula za chilungamo chake posachimwapo.
No, it's because of the righteousness that the Lord Jesus Christ came and earned and established that he is our righteousness.
Tazidikirani kuti chilungamo chimene Yesu adabwera nacho ndikuchikhazikitsa ndikuima nacho ndi chimene chidapakitsa inuyo ndi ine kuti Ambuye Yesu Kristu akhale chilungamo chathu.
It's according to the cleanness of his hands that he was recompensed. And yet, in other words, that God granted salvation for that people that he came to save. And you can continue to read down through the rest of those verses that describe the righteousness that Christ earned and established on behalf of those sinners that he came to save.
Mukuzo kupitiliza kumatsika pe munsi mukozoona mungapenda kunena kuti pakuti ndasunga njira ya Yehova ndipo sindinachitira choyipa kusiyana ndi Mulungu wanga kuti ndizo zonseza kulankhula za Yesu zimene adachita mokhulupirika pamaso pa Mulungu chifukwa cha anthu ochimwa osankhidwa.
When he says, I've kept the ways of the Lord and have not wickedly departed from my God, it's talking about that perfection with which our Lord Jesus Christ lived his life, facing all temptation and yet without sin. He says for in verse 22 of Psalm 18, for all his judgments went before me, and I did not put away his statutes from me. Verse 23, I was also upright before him, and I kept myself from mine iniquity. There was no sin found in Christ. It was found on him because he bore it for his people, but not in him.
Sindina wachotsa kwa ine. 23. Ndipo ndinakhala wangwiro ndi iye. Ndipo ndinadzisunga osachita choyipa changa. Apa pakuonetsera za Yesu ndungwiro wake kuti ndi Yesu yekha amene anakhala okhulupirika osachita kuchimo pamaso pa Mulungu ndipo anakwaniritsa zonse ndi cholingaliro kupulumutsa munthu wochimwa koma osakhidwa.
How deep and profound is the word that even though David was writing this as the Spirit directed, but it was for the glory and honor of the Lord Jesus Christ, that seed that the Lord God would bring from his loins and set upon the throne. That's who is described here.
Amene Yesu Kristu, amene David anawalemba, koma kulemba chithunzi-thunzi cha Yesu Kristu, isimene takwakupulitse monga munthu wochimwa, monga munthu kupulumutsira anthu wochimwa koma osankhidwa.
But coming back to the text with which we started there in Psalm 18 and verse 46, we can see then how clearly this is our Lord Jesus' confession and joy to his Father, that because the Lord liveth, he's the living God, he blessed our Lord Jesus Christ as his rock, and he, God the Father, was the God of his salvation, whom he exalted, but that on behalf of this people that he came to save, sinners such as we are. The Son was the delight of the Father. In fact, that the three times that God the Father caused his voice to be heard from heaven when Christ was on the earth, it was the same thing. This is my beloved Son in whom I am well pleased. He couldn't be pleased with any of us apart from his Son. I'm going to stop there for now and pray the Lord bless what we've heard, and Lord willing, we'll come back again next week to the same subject of how Christ is the subject of all of Scripture. I'll turn it back to you.
We are so thankful to God because of this time. For sure, Brother Ken, I'm speechless. I don't have a word to say. Whatever you have been preaching, for sure it's really Christ.
Amen.
But I have ever, never even think that these verses can mean Christ.
Amen. Yeah.
And because of my sinfulness, I was one of the people who were thinking that he's speaking about me, about how I can do to be a perfect man. But today, Christ alone should be exalted.
Amen.
Let us sing the song because of this last song, because of the message that we have heard. We're going to sing the song which speaks about the same very Christ in our local language. Psalm number 93. Tipa nyimbo number 93. I'll just cross over, translate its meaning. Unaziya tu zikola nulo echifugwa, echifugwa chaine tigupete, tigupetere betere muko nyumba sao, nyumba sao nakukana ni buye Yesu, buye Yesu loa ni mtima nyumba yanu, nyumba yanu ni mtima kau buye Yesu, Yesu loa ni mtima nyumba yanu, nyumba yanu ni mtima kau.
kumambako naimbitsa tu kukuleme kezani kumamunga mana ziko muna badwa munadzaje pesa mbuye yesu lo aditima nyumba yanu ditima pau mbuye yesu lo aditima nyumba yanu makau nyamaza akutego timbala mezo zilinamo mokonamo kumamwana Mungu analibe nyumba zibululu lulu anako